dhowaanyo weli baa la ku waday in la bilaabo dhismaha digada baraabay oo horey la heshiin dhigay, islamarkaana lagu wareejiyey mashruuca dhismaha kambanigii dhisin lahaayey si lan dardar geliyey, maadaama bulshada koonfur galbeed iyo baahi weyn qabta digad dhow oo iyo walaha kula degan. ganacsatada koonfur galbeed ayaa inta badan badeecadoosha kula degay degadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Berbera, taas oo inta badan dhibaato ka qaban maadaama masaafada eedan ka dheerta. agaasimaha rugta ganacsiga koonfur galbeed Maxamed Aadam Cabdiraxmaan iyo waliba uusan ku hadalaya ka ganacsat ahaan doorka iyo kilayn sidii lan dhisin lahayd digada baraabe iyo muhiimadii an lataa inay helaan digad iyo maal galadeen waanan dhow deegaanadiyo. agaasimaha iyo waliba sidoo kale sheegay in dhismaha digada uu soo dhaqaalaha koonfur galbeed walwiin ku bedeli doona.
May qeyb ku qaadanaga korda magaalada Baraawe caasimada koonfur galbeedu rugta ganacsiga maadaama iyo caasimadii ta koonfur galbeed Baraawe run dadaal badan wada oo kuga eedan degadaas la dhisaahay. degada dabcan madaxweynaha yani xadhigay rugta ganacsiga yani may wada dadaala oo ku eedan degadaas la dhisaafay. ganacsada koonfur galbeed iyo hoggaamiyaha may degadaas dhisado doona ganacsada koonfur galbeed oo runtii ganacsada koonfur galbeed degad baahid iyo eedan qabtay oo ganacsada magaalada koonfur galbeed may hawlaha ku degsadaayna degada Berbera oo Soomaaliland ah. ganacsada koonfur galbeed ku degsadaayta taasoo kale Kismaayo isticmaalaya, Boosaaso isticmaalaya, Muqdisho. marka may ogaadeen markuu maadaama intaas horumarkaas iyo intaas ganacsiga koonfur galbeed ku jeeda inta kale isticmaalaan may muhiim anaga dadkii joolanti isticmaalaan saas marka may ka dadaalaan ama wadna ganacsiga koonfur galbeed inta degad iyo leeyin oo iyo wax ka degsan inta suubsan taasna marka uu dawladan la kaashadaan iyo wadna meel filan iyo maraayta shirkada oo shirkad Albert Leroy Turkiye iyo ganacsiga koonfur galbeed isaa horumarka kumidata taas oo kale markii horumarka si degada may fadaana ganacsada koonfur galbeed qofkii u soo ay buu adoo konton neef eringa wadad anoo boqol neef intiska darada korna degmaca jaran wadan lana wana ku dhoofsada korna saaso intii nankii nan walba ganacsada koonfur galbeed ku jeeda degad u soo leeyay oo walaa ku degsada kor intuu sahla oo maadaama maamul goboleedan oo degad leeyay saaso ka salimada oo ganacsada maadaama awood uu lana oo yani intii uu degad walaa ku degsada korna degada Muqdisho intaas degada howling isticmaalaan muhiimana inta marka degada anti walan yani horumarka qayb weyn ku qaadaas taas intii magaalada Maybo yani Maybo Baraawo ganacsada yani saldhigsho weyn naqata caasimada Maylan Guur degada Nandhisa gana magaalada waa magaalada ganacsadeedu marka horumar muhiim ah yana ku qaadaahay
degada Baraawe wala bayanagdaas degadii ku horeeytii iyo weelada doonta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta yalanka baaqi in iyo maal galadan. madaxweynaha koonfur galbeed iyo shirkad Turkish ee ku wareejiyey mashruuca dhismaha